China kachanganya na kigodoro godoro
godoro godoro
chuchu sio saa sita saa tano kasoro kasoro girl you want a vacation twende komoro komoro una mwanya wa kichaga uchochoro chochoro
yeah. Yo body bam bam tina tam tam vile natafuna utasema gam gam so bebe kam kam twende zam zam mida ya mikate kuipaka jam jam woyoyo. Kama toko Jamaica, mwendo wa cigarette, tunawasha malaita. So baby do like a fighter, bend down pose, tukulenge ma sniper.
I like the way you do like this, the way you do like this, eh. I like the way you go my sis, the way you walk like me, it's like Kati.
Walk,
Kati,
walk,
Kati, Kati, Kati,
walk,
like Kati,
walk,
Kati,
walk,
Kati, Kati, Kati,
Kati, walk.
Kuracho kitonge timobu na iwa uya ni kuone Deka ni jazigoni watomora mkati meyambo Baby waka batana saka uya kuno kurumitanda nono kera maingwana kaskita Baby waka batana ye
batana rule Duda kukuone everyday tinewete.
Mama, kaki nita lava lava.
Ona kade.
Kukuwea blessi buwana. Twende kwa Passion Java.
Ona kade, kade.
Passion Java Records.